yande joy no terminta sappo joy do anda studio kalangu habaruji fulfulde kor jawone modon habaruji me sembe mo hande no dara radio et television mo sarawni awam dana gallu nyeme dawa mabba ilu subaka himbe gollobbe burtina on nanan sabili majjum sabbe kali hala ittebe ittaka yobaka nanni fawara jondu kondan ni no tawa do gallu nyeme fedde jingono bibbe leydi heere godon jojjinama on nanan ko laati e mudum nanni yewtere me pendi studio kala ngondo dara harfila ko darto ndungu jippingu der region mo maradi ndungu ngudu fuddiri no wodiri yewtere ji ngadama on pama fu no dun yarto kor jangalde modon sumana amadou janganta habaruji de fulfulde yorno birmi on ni hono radio et television mo sarawni ata dana gallu nyeme kanyum won ko dawa mabba suba ko enna gam batte ambe jobay jangal mabbe na itte ko han be itta dun endan dun dukonda ni himbe tawdo enna be dukonda bi amam burto nokkure den suba ko won ko dun wadi den non du fawara joni ni hono dun wadi dukondo fillani yerno birde ni enda faabe takkanama ko wete on jobay itte modon Umaru Gado kanyum woni kedudo e fillo ko darto mojjingol habaru yito enna sarawnia nan ko halni bandi mi jaa tawem to enda Musa Hassan.
Pour un premier instant, je voulais préciser.
Gina no kure to kobe habari jotto don be mabbi e bureau kawjido jawdi on. Chagal lere goto be ngarti kasim be bibe kokka kena lawol mabbude suudu radio dun e tele on fu. Mi mabbe dun kotta golobe chapande joy ben fu na ko min tawa sengo suudu dun miden jodi. Min hokkobe habari dun min jamandiri. Le lawol ko jangol e yolbinande hokkobe habaru le gollem be ko suudu hawjindu mojjingol hokkugol habaruji kanta wodi lawol faddade yewtereji cuudi radio e tele min bindi dero min lildani suududo Allah gollam e jogo sirri mo laamu hokki dum e hawjade cuudi habaru din e hokkude di lawol wadde yewtereji maddi
en terme de mission
ele habaru chaktinde min keboyi habaru ede ke hono do endani on radio et tele mo sarawni aw endani be mabbintanama be kokkama ngada golla mabbe gollobbe du kondan bi amma jahato en dum du kondan ni fa hande hono himbe faawar joni kaw jibe wono itte be enda ka en goni ko yeyi ko wado de kano wonbe kala dum saabi ko be ngadir non endan non ne radio je televisioji kori gondo inde ko mun dum du kondan funnel dama de reji gam batte halnede e micintinede itte de be dewte de be drotay be jobi dum dow lawol non ne faawar joni du kondan ni e de habaruji tawa du kondan hono fedde le duniya himbe ko be habaruji mbitebe RSF kambe du kondan be ngadi hala mabbe yaade e neddo leydi Rwanda gono tefa lato horejo OIF kam woni fedde le duniyaru kaloje dengal fransire be mbinden ne kay du leydi du jiyandi en kanko en o fama ke leydi Rwanda leydi non latin yolbinana e fey seeda kala ko be habaruji mu en ngada golleji mu en den hisam e duniyaru leydi Rwanda ta leydi chak torde latide ngalan jarrido majjo sanne non ni fa ande leydi chak de joy jetat de ko nan leede joy burde futti nande hokko babaruji fati ngada golle mo en wodi Rwanda tawa hen enda den ne kambe don ko be kali yerno be kolliri habaru on enda be mbi den na wajibi tawe hunde jewe fa wodan ina european ka woni dental leede tuba ko be noni europe kandu ko nan hokki ko watto milioji hembre e chapande jene e go euro dun du konda yaade e waltugo leede kota jetati jiyaade leede be afrique do enda latirse en kisse kamon leede niger noni burkina faso chad mali nigeria cameroun mauritanie et senegal dun du konda gam batte waltude do filo ko darto sadarma ngure ko tawa ender leede men sahel do enda kanyu e faware jondu kulle goddo ciawide hon non enda dum waddi ko faware joni ono nafisa adamu surfo bandimin yeyte foy habaru enda min pirde fulfulde nanna dum wontiri
alarba bittido o non fedde dental leede tuba koobe adi lawol wallirde leedi burkina faso chad mali mauritanie niger nigeria e senegal milioji hemre e lasoji nay e sappo e go'o euro e fedde de woni no wata leedi burkina faso hebi milioji sappo e go'o e ujunaji laso euro chad milioji lasoji didi e ujunaji lasoji didi mali milioji woronje e joyi e ujunaji lasoji tati mauritanie milioji sappo e go'o e ujunaji lasoji nay leedi niger milioji woronje e didi e ujunaji la soy didi leedi nigeria milioji woronja e ujunaji la soy tati leedi senegal milio go'o e ujunaji laso ciede euro leede den nawtorto ciede de der sigilaji durwi didde bonon daji diyam der ciede de du dum waddana himbe ko watta himbe milio go'o e ujunaji hemre tawrabe rafika joron nyamri balla der majje du dum walliran sukabe welabe tawrabe rafika joron nyamdu nyiboru bandu dum woni ko ardido der fedde de filla waddande himbe balla wi
nan ni subaka hande o do en galdu nyame fedde wonde jojjinama fedde jingono bibbe leydi fedde de ko ndan dum on kore mayre hen woni mafari ko dum wadna dum won ko docteur Ahmadou Hassan Ahmadou Boubacar nenne ne ka yottiniade tarnan fude Ahmed ketnenane.
On a constaté que dans notre pays
ningi ko der leydi meden wobbe kan huntude haajuuji mu en cingi pelle jinganoje himbe leydi dundu wadi ko pelle cingaade de keppi jinganaade himbe leydi amma fedde amin de min cingide min cingirede gidaale berne fu nagan huntude haajugo ko jaari ko nafata leydi meden wala ko min ardini denne ido waawi jinganaade himbe leydi sanne wala du fu parti mumin jokki hem na jokki do hem jinganaade heba mo solo torraaji himbe leydi e yaadu yeso demokrasi der leydi meden tammi ardini ko watta e doran he doran fu to wadi caka himbe leydi i leydi fudu durwa ko yarata leydi meden yeso
au rayonnement de notre pays
nani le college pamari de leydi Niger kaindu konna wiama lawol hojama koto ko tawe hono hore mudun laato himbe joen cuudi se debbo se gorta en jogido suudu no enda dum wonno ko wurti be bidu kon 2017 ma wur noni dum fudete goldede le leydi Niger do don wurta kaade kon ele hawrunde minister kawjido filo jandeji pamari kanyen himbe gollonobe lekkolije leedi meden Niger do galle nyame do ko hawrunde wadi Dawda Mamadou Marté kaw minister enda o haali wakkati mudum Habibou Garba wadi hala kananika.
C'est une première réunion.
Arande amin ni min darata ko du he hawrini de gam miden miloko fille jiddinde gollirde na kubeje der jonde ko em himbe fu dun darata saru suji kewdi dun darata denne wakkati warde wakkati fu min kawran tan yewtinaade ko wadi e ko hidi mu inede min mu ina dundu wadi ko miden gatta dane e pelle jinganoje himbe leydi be gatta na min jungo ko watta jiddinol gol woda gol tabbita dum de Allah jabi min kawran sappo e jeegom lewru juillet du ton agades gam hollude ardibe kubeje ben ko hana wadede fu min pamtinam be du ko fille jande den e acci dittakede kambe tan himbe kawrata gatta juude ko watta jande den darto dundu woni ko min kawrani
nani hande nde yo nyalan nonde le duniyar do fille himbe jamaaje dundu konda ni sappo e go lewru jie won ko dum woy wadede hitande fu hikkan be ko do fille sigila jogagol galle kanyu e yaadu yes e tabintinde fawarjo hakke bibbe adamaabe leydi Niger do enda ni do son ko dum wada batu do konda wadama gam batte hollude kulle den gonno jaara leydi Niger tawa e leede latide do konda jamaaje himbe don no beydo dubbe dubbe di enda fu sabu hisama debbo leydi Niger got no wari mul bibbe jeddo yaadu to le ngurna mudum dum du konna beydar no enna ko way yottade fa millioji no gay himbe Niger way yotto wade do ya dubina didi e no gay nene do law goto mo minister kawjido fille jamaaje de enda o haali o noddidi konna yaade e rewbe gam batte Allah be ngada be tokka laabi ko wat ko tawe hono ngurna cukabe be dimto be enda mojji dum du konna mojjinde e wattude dawre kulal tali ko nandi e mudum gam batte jewde konna arjo ko e ngurna leydi Niger na wonno yarani enda nani faware jondu konda ni o hollidu o wiim sengo wongo du o noddo yaade hawrudeji gonde jonde ko mun en gam batte ngada ballaga e do filla kaado ka kalden heba dun yaha yeso ha yaande rewbe kanyi cukole mudun en nene ne ka hawrindu konda mun wada e do filla amajum fa hande on ketni habaruje fulfuldo en dan ni hono studio kalangu no tawadu konda ni hono farfilla ko darto ndungu jippingu en to en cinta barade nene ndungu mudum ko jippi ne wono jippori mi lama du konda ndungu yahan woda faawu sanne dun du konda cinta barade wona le region mo tawa dum waddi ko bandimi alamin wa shar yari ton jahangal o yi docteur kawjido filla ko darto demal to en ambite do Hamidou Dawda kany won ko halani mo no fi o wortiri.
Misali de en adi sarusi kawjido filla deme der leedi kaw e cinte baraden fu gala neddo ba goto miden kedini gomnati lildana himbe neddo gom do filla siri dungugu gomnati wallirimi har awitirdi nyebbe e bayeri dundu ganno wodi himbe e gala ko awa gomnati walliribe du har nyamri gambe keba nobe demiri der wakkati mo kaldam he modon o himbe don no jeddani nyamri di forba no wodi du nyamri di himbe wona no chonnire ko yirna safare jidu ko fufana awi tirdi miden godi ko watta litereji la sojinay dan to ko wode na ko bonna gesa putti do ko yawi musola hebu
nonni wonti farjeri leydi Croatie kanyum won ko yeh hebo njama kanyum hakkunde mudum e leydi Angleterre do fille letol bal dundu konna no dara coupe mawdo mo duniyal ngodo Russie 2017 o endan be kebi didi nenne Angleterre hebi gotel to enna Moscou don ko leto bal ngol wada nenne ne ka Croatie kanyum France ka en tan heddi dowi e tefoyde coupe dum wada alangarowangal nani ko fawar joni be tedo Harouna Doula hon ekitowo bal no endan o haldo fille ko yi e leto bal ngol don kanyum e ko wawi latoade yaade yeso
La Croatie les a surclassés par l'expérience.
Leydi Croatie ittirana be na wawde no wodi fiobe mawbe ficcabe be Angleterre be ne sukabe fa leyno nden non wawde den kan wadi ko jalaga ngal wadi jonnon far latol bal chakitingo ngol France burmi holade sab France ne jogi latobe bal wawbe nanugol bal e wawbe faddugol to bal natu jonnobe Croatie be njacciti Allah e latol mabbe duti to no woni ni chaka mabbe do moddo gollal mum fu no wawi hedde
l'organisation de son jeu va s'en sortir.
Studio Kalangu.
Sigilagi Studio Kalangu.
Der Gallu Nyemay.
Do Radio Amfani.
Lambaji Hembre FM.
Agades.
Do Radio Nomad.
Lambaji Hembre Go'o e Tobere Jenay FM.
Arlit.
Radio Ikokan.
Do Lambaji Chapande Jenay e Joy Tobere Go'o FM.
Difa.
Do Radio Amfani.
Lambaji Hembre FM.
Dosso, do Radio Fara.
Lambaji Chapande Jena Didi FM.
Filinge, do Radio Muria Talka.
Lambaji Chapande Jena Joy Tottere Go'o FM.
Tilaberi, do Radio Tebonse.
Lambaji Chapande Jena Jedi Tottere Joy FM.
Maradi, do Radio Garkua.
Lambaji Hemre Jedi FM.
Tawa, do Radio Tambara.
Lambaji Hemre Jedi FM.
Zender, do Radio Shukura.
Lambaji Hemre Joy FM.
Studio Kalangu.
Na wantiri yawtari mpendele hande na ndara yeru mbirmi oni ndungu hitani hika region Maradi. Region Maradi enda ni ndungu Jipuri enda ndungu wono wara ni enda ni. Hona ya wabibeka ifuja hivi vide ke na wai lata ndungu wato wa nino fara na yiri ni enda. Joka isewe ketino nano Musa Ture latiru kawono horejo. Hono kabaru hukukul habaru sarusuji kawujiri filo demal region Maradi kwa hala ni bandi Mohamed Mama ilu Maradi enda edo filo kondarto ono demangal sabuke digurit enda fu ta nda region enda abi wakati mokalte wa enda.
Ase concerne donc la pluviométrie ko dans cette troisième
hano kondarta eterde tobo feccere tatabere ko ndungu dum min kebi piwole mawde amma sador matawade on woni seni ndiam tobi fu kudoli fudata far awre den du do hembre on chapade jene on fu awam dum du gauri hano awatirdi di koridi to seni tobogo hebama fu tawantilake far awre de ndungu hikangu buri gurawani
to jonno wawi ede gure de fu awina
gure ujinaji didi e keme jego e chapande nay e jenay tawade le region on fu awi awre mu arande awre horinde yottinede de woni nyebbe giriji e bacci
wakal mukalto o to wonto mangu awre de yotti
wadi to gauri ndi foddi jambe far awdi riji ko didi to ko hewi mauni dum wonno awnobe illu arande to awre de buri mangu do woni le département mo madarum fa dakoro e hedde mayayi sedda
ko bonata awdir ne noy tawdon do le region
kulle nyamoje awatirde de le département ji tati dum tawa Gazawa madarufa etesawa amma dun deki nake gam safare wattama le departement mo Gazawa ton wodi ko hobbe e gidi dey dun wodi naki gam njala kedo basi fuwala awatirdi
hanne ne enda onon godi safare ko heji
e hala kakalten ka meden godi litereji safare ko to ujinaji jegom ko hisinta awatirdi
hitan hika remo no baa wiide dungu wodana
no min gadiri e terde amin ko wayi latade dungu hikka ngun no wodi mide ela alla du quatre chave woti
toujours un peu de pour qu'on ait une bonne campagne agricole d'hivernage cette année
e do neddo yewterni habaru me furfultili hande seni elen jonkam le hutne jango la sardo na habaru je furfudo studio kalangu kany habaruji den dem le korit den enda wakati mo kala mo ko nani gungu mahammad dan tani bandi mi sirek fa wadda habaruji hausankore bandal bami horit ben ko nanga ngade dem le deto assalamu alaikum mbalata jamwadi
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger